Anachukua, anaweka wa.
Le général Dangote.
Anachukua, anaweka wa.
Le grand Mobao.
Anachukua, anaweka wa.
Boss ya Mboka.
Anachukua, anaweka wa.
Taramu kupendwa na, taramu nasikia, tamu kupendwa nawe. Tamu kupendwa na, tamu, tamu kupendwa nawe. Kwa maneno, maneno, tumeazoea. Vijineno, neno, tushazoea. Mpenzi wangu mubaya, kwa nina wazo. Shepu yake mbaya, hivi na wazo. Mdangaji malaya, waina wabusu nini wamegusa babaya. Na mwaka huu, lazima wachuchuma.
Wamengia chakike,
ewa,
chakike. Wamengia chakike, cha, cha, chakike.
Tuale,
wamengia chakike.
Kwa penzi letu,
chakike.
Lazima wachuchuma,
wamengia chakike.
Kwa penzi letu,
cha, cha, chakike.
Makokote, mabutale. Don Mendes Bajuni, H Bajuni.
Chumbani enesi, unipatia panado.
Kwa
jenga za mesi, na mashuti ya Ronaldo. Yani, ndani nikiingia tu.
Anachukua, anaweka wa.
Kwenye gari.
Anachukua, anaweka
wa. Iwe jikonyo varandani.
Anachukua, anaweka wa.
Doze, 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 doze.
Anachukua, anaweka.
Yani Dale Salama joto, Tuale soji pepe. Oya Kongo joto, Tuale soji pepe.
Oye Mose Kunambi,
jipepe.
Oricado Momo,
jipepe.
Oya Mama Dangote,
jipepe.
Edoni Fungwe,
jipepe.
Chu, chu,
jipepe.
Chu, chu, chu,
jipepe.
Yani chu, chu,
jipepe.
Chu, chu, chu,
jipepe.
Nasei
Joseph Mertier
Nasei Panalobi Nasei
Kaya Kaya Musa
Kule Fukama Fukama Mwana Fukama Fukama Mwana Fukama Fukama Diamond Fukama Fukama Kwadra Fukama
Papa mo bimba ye Papa mo bimba ye Papa mo bimba ye Papa mo bimba ye Anyata katra kuka kate aloba kate
Sipa ye
Yes Choisi matata
Tuma Tuma Tuma
Yes.
Adolfo Mute Bachi la Mouina
Abangazuma Abangazuma
Joseph Poussard
Alababangazuma
Zodwa
Andel
In Arare
Dare Salamen Gazuma
Akosha
Daimon Gazuma Inchasan Gazuma
Kaya Kaya
Moussa
Kaman Fouama
Usiniguse, kwa miguu
usiniguse usinitachi tusalimiane kwa miguu
unasema usiniguse usinitachi salamu iwe kwa miguu
usiniguse usinitachi tusalimiane kwa miguu
kwanza kambali
corona
kusimba te
corona
kwanza kona ugomba
corona
usana musika
corona
tena va maski
corona
2 metri
corona
mikono ya kokosha
corona
del pigo St. James
Didi Stone Mike
Ibi Santos
Ayolizer